ushona welanga kulethe izinhlungu zodwa kulethe izinsizi zodwa ukuphuma kwelanga kulethe intokozo nenjabulo tula tula mama ungakhali sula mama inyembezi zakho umdala uzosibona isindlela tula tula mama ungakhali sula mama inyembezi zakho Aluzo siboni sihlela Tula Dali so hlala sicela Kobe impili hlala inzima Ngaphandle kwakithemba alikho Yembe zizicube negasi Dali wethu siphinde sacela Kipu plunga pswani bami yeah. Igama lakho hlale likhanya Uthando liphilise empilweni I'm on my knees and I'm praying oh. And my hands are held high Oh no And all that I have is seen no Clear me Tula Tula mami Aluzo siboni sindlela Tula Tula mama ungakhali Tula mama inyembezi zakho Aluzo siboni sindlela Tula Ngiyazi kubuhlungu Kodwa kuzodlula mama Inkinga zakho nenhlungu zakho Konke sikubeka kuye Ngiyazi kulukhuni Ngiyazi kuyasinda kehlela Kodwa uma kuntando yakhe Kulungile yebo kulungile I know it hurts, I know it breaks you apart I see the pain, I see it right in your eyes
I see the pain right in your
What's
eyes
What's up, baby? Lubonga masulu I did Tula mama ungakhali Tula mama inyembezi zakho Umdala uzosibona isindlela Tula Tula mama ungakhali Aluzo siboni sihlela Tula Tula mama ungakhali Tula mama inyembezi zakho Aluzo siboni sihlela Tula Aluzo siboni sihlela Tula Tula